jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulful de hollitindi wi nyaloma hando talatare sappo didi lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki du studio tamani miden tawa e maison de la presse bamoko jottino no do kabaru juddu yumar waygalo sekira bon competitivité be mbito banamba to ngendi no girtendi finya kany e negeso bugu be kollitivi de do gelle didi wattu jono be pamri tiagal ko basi di nganno hakkune mabbe dum won hakkune gese mabbe gonde tonbe oro kabaru ne metti wakkati jono be kollitivi to wuro modi to do won nado goddo kasir mo yonki mudu harba kenyen o mo wonno gesa makko fa hollita wiyede dum woni yimbele be ngari tayi mo ton kanko e koreji makko fu so mbari mo balle dum woni societe civile ngonde to gawotode be kollitivi nyalom hande o be jaltam be ngada majer mabbe kolla metti mabbe fewde ko wiya fa laamu hakkunde jo wadde lesa ha leedi me indi fa yottio be biye be darta fa kambe dum be ngatte e gede da ko tede sema kanye platform an kani wadde kawtal mudde nyalom hande o to nyamay to le lamord niger de faabe jeyallo hono tidalaji gondi hakkunde gatcha kanye asi yalle ngalure kidalde kan hebnirede jogala secretary di wonno sembe kabaruji dimi jogino do betande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade litinde wiide illa independence hoja leelilede meden de fa yottade nyalom hande wala fu dulludo wiide tidallaaji nayiride bangal gese wakkati fu ngadan le nokkulde kanyo ko nayiri bangal burguuji e ko nande mudun be kollitivi sa jeewi dum won laamo won ko dartare ko darne mudu fa yottoyo wattuji anto a tawan hono yimbele sartobe jaati won ngadobe yurku yurkuji to banamo to be biidum won gelle didi anton wakkati jono de do gelle didi be pamri kambe e koy mabbe fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
honjottobe hobe kollitivi de tidal laaji kabaru leedi be botte jogala majji le gure meden e kanyenu botte lam o ana jille kabaru mudun be kuliti wide dun ko buri hewde hen o jawabuji cuudi sariya ma di gure do di ngoni do sawi mbita basiji hakune yimbele ngonbe tunbe e do anya timde dido basiji do kaldal ma nyifudo sifa bomboji iradi di mbawdi imminde basiji mawdi woni ko nyande aswere de to madina sako tun dewrinto me ngonbe le fedde yiri wera cercle banamba tawri sinigul takura ko yimbele wuro finya e be wuro negeso bugube joon mata duubi kewdi ko basi immi non hakude guro didde batta gesema kilometre jeddi mo be kolliti wiide amir wuro negese bugu totti dun amir wuro finya e madaraji horajo dedo fedde kawral hadi basi immaade hakude guro didde
wakkati jono dedo guro didi wiama be pamri do hen kanko mer gondo to nokku no dirteedo madina sako wi dum wadan sababu no yirwere hani wadirde le nokko yalla jam e dejarana wartale nokkule mabbe de fo e mangal mudun kede kanko no dirteedo sumbukul bale ko halido hen do faccitango muhammadu samaseku
batta gese woni ko basi imike hakune guro didde boy ko nokku hokka wuro madina sako duubi kewdi cagal mudu woni ko be ndari bamtude nokku o ne be basi pamondirde woni ko min jottini kabaru o fedde bibbe banamba gonbe bamako tuube be imini yimbele warde jewde no dum wurri min fu mi denti fude dabareji holitama wiide goto fuf hirno gese ko jogi ko tafun ledde hono kareje en gonde do dun lato fi jama o fuf yo rebe guro didde nawtoro dun tafun hawrama dun pati sukabe hada dabaji di nawtoro nokku o e kawri hen dun kala ko heddi le gese de tiagal bibe jolobe yo fi furba non parti fay goto dun hada dun
secret bodo mbani trimi jojo modo helame be malande gal min noddirta phase facebook gal kollitiwde jokko mer dun to wuro modi to le lamu motto wiyama yimbele kany en je so tawima fa ngesa makko e gonno do moto goto be yimbele di don so be carbiton yonki makko ko seddi be kollitiwde le wakande mbaranoma de tawano koreji makko jati an gonno to fa be do yimbele kulay fe hunde carbi yonki makko tiagal mudun jadi e moto makko cumi moto odo kede ko neddo goto wuro modi to ko halido hen
neno beto o mali gese makko wonde suka e mafa yimbe dido ngari ngarde muso e mo le gese ga an jogi malfe mu e an njosso kade e makko hundu fusana kite e maka matin bini asli moto makko an wonno do be bay moto be jaadi mu fa be goddo yifu yaay moto ka be yamo be kimi moto o ay ko moti no da ko no be di o makka ko man toba be keba ta war jonka mo ire jama o renji iri momo jonka dini min goni mu dum safi ande tan mi fumi re tin kul be wala debbo wala gorfu sunu hul se gorfu tan ta ko jama tan ta ko nyalo dini woni ko andini
be kollitivide hejabe gubbe murtude gonde sa ha leedi meden di platform kany e CMA be kan wadde botu mabbe nyaloma hande to nyame to le lamord Niger de le odo bot faabe jeel hon tidalaji gondi hakkunde Asia kany gatcha le lamord kidalde no dido tidalaji kan timmirde kede kanko no dirte do Moussa Aga Sharota mano yo kejar waldne no dirte CMA de ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
so Allah jabi kortal ngal wadete won yimbele njottibe le lamord leydi Niger jaati seeden seeden woni ko yimbe le pelle de ngarata e fuf de kibbal ta fun kam ne mila wiide kawta ngal fuddan fay boyata so ngal fudda beta ko ngal fuddan jango yila amen kay yutiminde basi o kejabe lamu leydi Niger be jaati walliri min nokku do gube didde watta totindiral hakkilaji sala kawtal ana wada do gotum saladun basi o ana nyifa
be kolliti wiide nyalawma hande o majaran hani wadde to gawo to wiyama sukaabe be jalti wakkati jono o jaddo wono sukaabe balle societe civile gonde tonde be do sukaabe kolliti wiide wattu jono koni faana de do majer faabe kolla metti mabbe honno wiira fa dum won lam hakkunde jo joddine le saha leedi meden di le majjuddu sukaabe jokkolbe gawobe be biya be kaaja kambe dubbe daake nokku goto no gube murtude kaani daake red no kede kanko no docteur Abdel Kader Souleymay gawo o mo le hon yimbe el majju tobe ko mo halido hen do faccitango Mohamed Oussama Seku.
D'abord de protester contre ce que nous avons fait. Nous avons fait des choses. En anda ka fuf no worri be do sukabe kuntani be hore desse ko lidi malindi wattu ne mangal podde be dogi non wattu dum de lam wala non fey be do sukabe jokkolbe an kande ko buri dum
la plus grande considération aujourd'hui
be kolliti wi don waldino dirtene UNICEF de wattu jono be ngatti jungo en jiba be jaltini ko yaata millioji chapat e jenaayi dum won CFA wattu jono fa pabiro do won yimbele meden suudu ministre wondu le nokko kando haybude yimbele civile ngombe le nokko wattu jono dido kalisiji fu tamale kaki kanko don jokko horejo walde UNICEF de holliti dido kaki ngaran faabaade be do yimbe no kan nawterade fa chakko hono kasaraaji wobbe do noddirido anaruuji ngadoji wakkati fulle nokkude fa yotto no kasaraaji nayiride bangal di kam watta wakkati fur kede kanko no docteur Alessandre Dantiso yo jokko don kededa walde UNICEF de le leedi meden di kom haalido hen do faccitaango Mohamed Oussama Seku.
On veut appuyer le gouvernement à être prêt.
Ndan jidi walude lam o landinaade bangal kasaraaji. Wattu to bangonden. Ele duubi jabbidi, leedi malindi hebno tidalaaji kewdi, batte kasaraaji iwole. Denno minen jidi yo lam o landino. Lam o wadnon jaati hejo golle de. Ka minen ko golle amen yo walude lamu leedi malindi. Midan mila wiide ton wujid nogo ju kaaki kasindinaadi, ana walla lam o huntande hore bonandaaji iwole de ma kasaraaji goddi. Yodi kaaki labali kaaki cenam non. On dula wudi le kasaraaji hono bonandaaji iwole en, hono dido kaaki yimbele be buri hasindindi. Denno dum wallan sanne bibe leedindi dido tonuji noga ju kaki ana bara millioji chapande jene kalisi sefa
environ pour une valeur de 90 millions de francs CFA.
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe njurneden jeweelo ne le réseaux ngadi den puddiranto tumbutobe kollitiide hejaabe gubinod tirtod azawade kenya be gondo to tumbutobe gondi e famminde jamaare wonde tonde no laamu hakkunde jo hani juddinirede le majjundube kollitiide be do yimbele o do laamu wadan sababu so jabbe teedere warta le réseaux tumbuto o fu e mangal mudul yimbele laamu hakkunde jo be do kanyen kan landinaade wote jiidu wono maire yakko kanyen commune yakko le leedi meden di se yurute ngardam faado segudo hono demobe wonbe tonbe holli tan wede be gondi e wadde to kawrtal ma wattu jono fa pammine hono kabaru kebe worri lannibe o do golle do no walde ne dutta amassa vert afrique de gal do baldi di le de do baldi di gal do kawtal karangal wadde ton wattu jono o be jewtoton di do golle ju ngori fa demo be gatta koy do mudi en ko nayiri bangal kebe se yurute garanti min rem fa do kuli korodo ko yaata yimbe le noga en joyom do woni europe le kapngaaji to kuli koroto kani en gondi e famminede wakkati jono hono bonandaaji fati ngade fewde e roobe le e ko nande mudu le gal do kawrtal kan ngal wadde ton wattu jono be pamminto no dido golleji ngori lannibe o do golle do non academy gondo to on se kirabe kabaruji mo dimi jogini o do nyalom hande o min kollita on wiide tan dum won honno ciagal ko basi di ngano le leedi meden di ko on paman wiide wattu jono dum won no kanje gubbe no tirtode azawade kanje no tirtode platform de e be gondi e hawritinde dum won nokko no dirtedo nyamay faabe de yal hono be kan hebirde dido tidalaji dabare ciagal mudo dum halni on wiide o do kabaru ade metti sene sabbi de nokko no dirtedo wuro modi be litiwde jokko mer gondo to o kanyu yonki mudun jati harba wakande bartamo ndedo hollitamo wiede do woni yimbele suudu makko jatan gonno to do koreji makko yeso mudun jati yonki makko harba mo wonno le ngesa makko tagal mudu be bidu wonno bale hala nane en gondo to gawotode nyalom handobe kani wadde to maajere mabbe wattu joni o e be gonde wadde ndedo maajere jati faabe kollita metti mabbe hono laamu hakkunde jo hani jinirel tagal mudu be bi kambe sukab jokkolbe gawbe kaja da ked nokku godfa kambe du be jeyal hono be gaddi nirte hono hakkeji di yimbel bambe kaborde dokkadi kambe ko mabbe dokke di do hakkeji goti sekirab di wonno sembe kabaruji dum jogi non do bete hande dimi joti on sanne hedaade hejo jame ka kedde hedaade fa hande hono andirdo no yewtere meden de ana yeso on jaraama.